아춘추. 사우디 아키타 달라디우스 nilikwenda salama na nitarudi salama nilipo smoni baba la mama sina marafiki wala wana nipo mbali na nyumbani na pambana atabariki maulana jua langu mbua yangu choki kutafuta sio usiku so mchana nipo maisha mbali uku wapea yuku ashikaji na ndugu wambie kupanda gari so kutembea kwa migu na zisaka nkizipata ntarudi tu nipo maisha mbali uku wape ya yuko ashikaji na ndugu so kama napenda ila imenibidi tu sometime napagawa kichwa ni gazabu tu nimeinusuru roho yangu lai angenitoa roho nimeanusuru maisha yangu lai angeniua nimeunusuru mwili wangu lai angenichoma moto yani undo uzima wangu lai amenichoka lai alinipania bora nilivyokimbia wangeniua unajua alishanchoka alitaka kuntupa wangeniua kesi so kesi bila uhakika ndugu zangu mgenikosa wangeniua hata kama sibi tena najua angenizushia tu wangeniua wangeniua bora nilivyokimbia wangeniua kimbia tu baba jojo wakusofu wakustendia kwetu mimi ndo funguo ya fura funguo ya amani nyumbani nimetumwa kuzifungua shida nirudi na mafanikio mtani nishavuka vilima vingi nishapitia njia ngumu zenye miba oyote kutaka ridhiki hata kila kuridhika bado haina kushiba kwenye safari nimekutana na mengi ila mwanaume sikukata tamaa kwenye harakati za kutafuta vichenji sikukubali kizembe nife na njaa nikavuka boda mbele kusaka vichenji kuviepuka vishawishi vya kitaa kauza ngada ili survive na machizi na sebenza ili nipate tuchapa nipo chimbo na wanangu wa machimbo bona kitambo toka nimekuja sina jambo waambie nipo chaka uku nipo na wanangu wa choma mika bona wakika atuchoki tunachakaika sometime tanikuta bandarini nipo na wanangu wa malori mbona shwari tunaishi maisha ya mbali olololololo nilikwenda sala niliposmoni baba la mama sina marafiki wala wana nipo mbali na nyumbani na pambana atabariki maulana jua langu mbua yangu choki kutafuta sio usiku so mchana
kamix chuncho.